David Wanda. Sean on the beat, yeah.
Only one God. Only one God, oh. Say it, only one God. And our ways and fikisha.
Only one God,
oh. Say it, only one God. And our ways and fikisha. So baru iwezi itaisha mafuta. Naachana na speedy za Instagram, zinanifanya nidi mpaka na jam. Yoni kufate wewe my number one, my Jesus, oh. Staki nifate chochoro, wana ni chocha ndo niwe kasunkoro. Ni lazima nipitie machoche, kazote ni potensi sote unajua, oh. Oh, moyo wangu, maisha yangu, kila kitu changu.
Kingoni, nina furaha moyoni, nimekupata mokozi. Karibu nijimalize na kamba shingoni, na sasa nipo mbioni, mchana cha jioni.
Moyo wangu, maisha yangu, kila kitu changu.
Subaru iwezi, itaisha mafuta.